Matayo 18. Esano, jopuonjre nobiro ir Yesu mopenje ni,
"Ere ng'at maduong'ie moloyo e loch polo?"
Yesu noluongo nyathi matin mi ochungo e diergi. Eka nowacho nigi ni,
"Adier, akonu ni, ka ok ulokoru mi udoko machal gi nyithindo matindo, to ok unudonj e pinyruodh polo ngang'. Ng'at modoko mamuol ka nyathi matin ni ema duong'ie moloyo e loch polo. Kuom mano, ng'at morwako nyathi achiel makama e nyinga, to orwako mana an. Ka ng'ato omiyo achiel kuom jomatindo moyie kuoma gi odonjo e richo, to diber moloyo ka otwene pong' mang'ongo e ng'ute, kendo nyumego e chuny nam. Gik mamiyo ji donjo e richo nomi ji modak e piny ne malit. Gik makamago ok nyal bare mak obetie, to mano kaka nobed malit ne ng'at mokelogi. Ka lweti kata tiendi ema teri e richo, to ng'ade oko, iwite kucha, nikech ber donjo e ngima king'ol kata ka in puth, moloyo witi e mach makrum, ka in gi lwedo ariyo kata tielo ariyo. Kata ka wang'i ema miyo itimo richo, to gole oko, iwite kucha, nikech ber donjo e ngima ka in gi wang' achiel, moloyo witi e mach makrum ka in gi wengeni duto. Neuru ni ok uchayo achiel kuom jomatindogi. Awachuni ni malaika manie polo maritogi neno wang' Wuora e polo ndalo duto. Wuod Dhano nobiro mondo ores joma olal. Nyisauru ane gima uparo. Ka ng'ato nigi rombe 100, to achiel kuomgi olal, donge dowe rombe mamoko 99 kakwayo e kor got, to odhi manyo rombo molalno? To awachonu adier ni, ka oyude to obedo mamor gi rombono moloyo rombe 99 mane ok olal. Kamano e kaka wuonu me polo bende ok dwar mondo achiel kuom jomatindogi olal. Ka wadu moro otimo ni marach, to dhi ire mondo inyise wachno ka un kode ji ariyo. Ka owinjo wachni, to ilos kindi gi wadu. To ka otamore winji, to dog ire gi ji ariyo kata ng'at achiel, mondo weche duto ong'ere malong'o e nyim joneno adek kata ariyo, kaka muma wacho. To ka otamore winjo jogo, to koro ter wachno ni kanyakla mar jolemo. Ka otamore winjo kata mana kanyakla mar jolemo bende, to koro kawe ka ng'at makia Nyasaye, kata ka jasol osuru mamedo gi malang'. Adier awachonu ni, gima ukwero e piny ka, nokwer e polo bende. To gima uyiego e piny ka ema noyiego e polo bende. Bende awachonu ni, ka ji ariyo kuomu owinjore e piny ni kuom gima gikwayo, to Wuora ma e polo nomigi gino. Nimar kama ji adek kata ji ariyo ochokore e nyinga, to kanyo an bende antie kodgi."
Bang'e Petro nobiro ir Yesu mopenje ni,
"Ruoth, owadwa dikethna nyadidi kapod aweyo ne aweya? Daweyo ne nyaka ndalo 7 koso?"
To Yesu nodwoke ni,
"Ooyo, ok awacho ni mondo iwene kuom ndalo 7, to nyaka iwene kuom ndalo 70 nyadibiriyo. Mano emomiyo inyalo pimo loch polo gi ruoth moro mane dwaro mondo onon kaka jotich ne tiyo gi pesane. To kane ochako kweno, nokelne jatichne moro mane nigi gope moromo siling tara gi tara. To jatichno ne onge gi yo madochulgo gopeno, omiyo ruodhe nowacho ni mondo ong'iewe ka misumba, kaachiel gi chiege gi nyithinde kod gige duto, mondo ochulgo gowino. To jatichno nopodho piny e tiend ruodhe, kosaye niya, 'Yie itera mos, to abiro chuli gopi ma an go duto.' Kane ruodhe owinjo kamano, nokeche, mogonye, kendo oweyo ne gowino. To ng'atno nowuok, moromo gi jatich wadgi mane nigi gope moromo siling moko manok kende. Ne omako ng'atno gi ng'ute, modeyo, kowachone ni, 'Chula gopa ma in go.' To jatich wadgi no nopodho piny e tiende, kahombe niya, 'Yie itera mos, to abiro chuli gopi ma an go duto.' To jalo notamore weye, modhi otere e jela nyaka chop ochul gope. Kane jotich wetegi oneno gima otimore, chunygi nodoko malit ahinya. Omiyo ne gidhi ir ruodhgi, mi ginyise weche duto. Eka ruodhgino noluongo ng'atno ire, mowachone niya, "In jatich marachni. Nende aweyo ni gopa duto ma in go nikech ne ikwaya. To koro donge owinjore ikej jatich wadu mana kaka an bende nende akechi." Mirima nomako ruodhno ahinya, mi otero jatichneno e jela, mondo kume kuno nyaka chop ochul gowino duto.
Yesu notieko kawacho niya,
"Mano e kaka wuora mae polo bende notim ne ng'ato ka ng'ato kuomu ma ok oweyo ne wadgi gi chunye duto."